Beeralayda magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga ayaa bilaabay diyaar garowga tacabka beeraha maadaama uu bilowday roobka guga. Beeralayda ayaa bilaabay inay qashinka iyo geedaha ay ka guraan beerahooda, ayna cagaf-cagaf mariyaan dhulka si ay ugu beeraan dalagyo cusub, iyaguna ka faa'iideysanaya xilli roobaadka guga. Nuur Cabdulle Colow oo ah gudoomiyaha tuulada Geeda Barkaan oo hoostimaada Jowhar ayaa ka warbixiyey sida beeralaydu ay ugu diyaar garoobeen tabcashada beerahooda ee xilli roobaadkan iyo sidoo kale dalagyada ay beeranayaan.
Galleyda oo kale iyo sida yaanyada oo kale iyo digirta oo kale iyo walba digirta tukada xilliga qabowga aysan bixinin, laakiin waxaa dhulka lagu bacrimiyaa oo galleyda lagu taxadaray. Marka xilligan sisin lama beeri karo, xilliga qabowgiisa zaa'ida bariis lama beeri karo. Labadaas dalagaa loo badan yahay, diibkaas iyo galleyda saddexdaas jirta waa la beertaa, laakiin inta ka sokeyso sisinta iyo sida sisinta waxaa la beertaa xilliga deerta la beertaa xilliga gu-aan qabowgiisa zaa'id lama beeri karo. Marka dalaga qabowga baxmaa bariiska iyo sisintaba, wili roobka haduu ilaa yiraahdo si fiican tuulada uma beerheeda kuma qoynin. Marka rooban haddii si waayna walo u roob noo da-ay oo abuurka qaarkiisa uu soo dhashtay, waana ciilan yahay oo haddaan guban laguma fogaa karo. Oo haddii beerta haddii wuu la geliyay dadkii waxay ka baqayaan, haddaan roobkii haddan soo zaa'ido beerta ama wax laga dheefi waaya isleeyi. Beertiisa haddii udaa yiraa waxay u baahan tahay roob soo celis ah. Abuurka kii hore oo abuurinin waxay u baahan tahay roob celis ah, ayakana haddii udaa lagu abuurto. Oo
sanad walba marka la gaaro xilli roobaadka, waxay dadka beeralaydaasi weyn ugu diyaar garoobaan sidii ay dalagyo hor leh u abuuran lahaayeen iyagoo ka faa'iideysanaya biyaha roobka.